What my job is classic. Shash over me while I'm doing no place. Oh, name your body, my name Kari, Yumba Kari, Gari Gari. Baby, tuka ishimbari. Mambo zani, half sijari. Nakupenda uwe cause when I'm funny. Niki wana we baby, na furai. Na hiri sito kwata, nchira rai. Unanifanya niwe crazy, you yako, you yako. Unanifanya niwe busy, kwa pendo lako. Baby, we unajua, muda wote nakuwaza we, mimwezako. Mahaba taniwa. Nimeza tala tala na vipanya mfunga. Baby niko na tunafanya yetu. Hata kama kidogo cha kwetu.
Japo tama sana unipe furaha. Upendo na unipo. You're so special in my life. Japo tama sana unipe furaha. Upendo na unipo. You're so special in my life.
Yeah, baby wapio. Unataka uniono meni misi sio. Nime misi ndio. Usiwe na wasiwasi minakuja mbio. Meo niko makini bila shaka. Bila chata, kata kata. Ya picha yako sivai. Iwe t-shirt ama kepu sifurai. Na kupenda mama. Leo naishia hapa nime hapa kwa jia.
Nimeza tala tala na vipanya mpunga. Baby niko na tunafanya yetu. Hata kama kidogo cha kwetu.
Japo tama sana unipe furaha. Upendo na unipa. You're so special in my life. Japo tama sana unipe furaha. Upendo na unipa. You're so special in my life.
Kwa G-boy nimedata nezo tatia wataki. Kutu wona neri tuko smart ya mini ya kari. Kwamba we mtoto uko smart ya shi. Tagi watagi sana masnichi. Habao hawapendi kutona sidi uko pisi.
You're my lady princess. Nafungua new sequence. What about you? She's my honey Montana. Umeni loga mwezi yo. Mama na singa jago fire. Oh baby yo. Mama Jabu Classic, Shasho Bami Walundu no do place.
Bumba!
Ooh, Jesus Madini.
Fuck fire!